Compañía Cupujica, petamos, petamos. Daniela Cutondosa.
And the beat made by Roberto.
Nilichembonga makanika. I'm a determined fighter. No wonder I fix baby panika. Dinejipua wa love. Kapemba wa love. Nikanda love. Only love love. Kuyambane is the thing I am an eh. And it's chilling no more. But what's the purpose of fighting if all of this fighting will only just drive us away? Then us fighting like we can never make things work. Yeah. Ndani ya kubujika. Tika yambana baby. Ndani ya kuchondoza. Umangala bize paponi. Ndani ya makucheza. Baby. Ndani ya kusekeza. Ndani ya kukondweleza. Ngati sindine. Nyimbo ya Lucky Dube. Angala hiti pa nyumba pano. Tigayambana baby, ndani ya kutondoza. Umangala bize pavoni, ndani ya makucheza. Baby, ndani ya kusekeza. Ndani ya kukondweleza. Ngati sindine.
Mwe mfozi ipo, koparakaocha.com.